Poti Baba Dili Akiro Mosa Nikama Nanita Chuchu Sasita Sauti ya Gita Sheki Shepu Nyanga Nyanga Mwendo Kama Nagawa Pasi Dana Dana Akinipa Goli Natinga She's so sexy Kana nifanya niende kwa mama Kalivyo freshi Ana nilenda ni mloge bei She's so sexy Kana nifanya niende kwa mama Kalivyo freshi Ana nilenda ni mloge bei Alivyojeza kama embedodo Akinipa nakata kidogo Nazuwa gogo baka kwa vigogo Hai, hai Alivyojeza kama embedodo Akinipa nakata kidogo Nazuwa gogo baka kwa vigogo Hai, hai
Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mogo Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mwogo
Udebi Umenipeleka na rada Ramna unipa na tamani kukungata Tunajua ni medata Kasi shika mkia kona kona na kufuata Kasi kasikiro kasikiro dondo Kinyanganyiro ni meshinda uhondo Kasi kasikiro kasikiro dondo Kinyanganyiro ni meshinda uhondo When the queen I've never seen The one in my fantasy Umenipa nafasi wasi wasi kusha basi Nafsi umeichaji kama battery 100% siyo flattery Kina nani wanabonga mengi Usinipende mi sina shilingi Oya oya nimezichanga ndururu Toka enti za moi mpaka sai uhuru
Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mwogo Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mwogo
Ile uko faina, siwezi kukukosa Kwenye ligi weni wina, huitaji kocha Unavolegeza nganyonga, unazidi kunikosha Miodari kama Ronaldo, baona sitinga Sibaza Maradona, kona kona Kukichenga nipeleke, kona kona Nikukamatia tena, tena tena Naisi kwako mini mesha pona pona
She's so sexy Kana nifanya niende kwa mama Kalivyo fresh Ana nienda ni mloge bei She's so sexy Kana nifanya niende kwa mama Kalivyo fresh Ana nienda ni mloge bei
Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mwogo Songa mdogo mdogo Shuka panda gogo Tafuna meza mwogo
baby.